Omukuza w'Olukiiko Olukulu lw'Eggwanga Anita Among awamu ne bannamukaga ab'enjawulo beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abantu abafa olw'endwadde ya kookolo wano mu Uganda, bwe batyo ne basaba bannansi okuvaayo kubeera ku mwanjo okwettanira amakubo agasibwawo mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya kookolo. Wakati mu kutongoza enteekateeka z'emisinde ez'okusonderako ensimbi ez'okumaliriza omulimu gw'okuzimba ekizimbe mu ddwaliro ly'ensambya nga lino lyakweyambisibwa mu kujjanjaba endwadde eya kookolo, ng'omulimu guno gwawomeddwamu omutwe abalotale okuno kwogatta Sentinel Bank, Paalamenti n'abannamukaga ab'enjawulo, sipiika w'asinzidde n'alaga nga bwe wakyaliwo okutya okunene mu kujjanjaba ekirwadde kino ekya kookolo.
Decision by Rotary to contribute to the fight against cancer is a noble cause. Cancer remains a significant and rapidly rising in the public and creates a health burden, which approximately takes 34 to 36 new cases and 23,000 to 25,000 deaths annually. This high prevalence is driven by lifestyle and infectious, among others. It is estimated that out of the 3 of every 5 patients diagnosed with cancer, they do not survive.
Yes, sente w'Olukiiko Olutetesi n'enteekateeka y'emisinde omwaka guno, ng'ono ye mukulu Lutaaya, n'agamba nti omulimu guno gwetaagisa ensimbi esoba mu buwumbi omukaaga.
Omwaka guno tunoonya ssente ez'okumaliriza ekizimbe gaggadde kye tugenda okukoleramu treatment oba obujjanjabi bwonna okuva ku butandikirwako paka ku busembayo obulwadde bwa kookolo. Ekizimbe ekyo twakibalira nga kigenda okumalawo obuwumbi 14 na twakasonda obuwumbi 8. Kyetuguza obuwumbi 6 okukimaliriza ng'ekizimbe, then tutandike okukola finishing munda n'okuteekamu ebiwo. So omwaka guno targeti yaffe yabadde ya buwumbi 5, n'okusinziira ku 12 tukubiddwa Parliament of Uganda tukikyongeza tugenda kati 6 tumalirize nti guno omwaka kigadde. Famire Uganda wane ino omuntu either afudde kansa oba oluganda, kati tugezaako okwongera okuteekawo okumanyagana, okutegeera ekirwadde kino, okuteekawo obujjanjabi obwa buli ddaala okulaba nga kansa tumenya ku mafeete.
Ye Joseph Baliko Dembe mu nteekateeka n'agambye nti baakulwana okunoonya ensimbi okumaliriza omulimu guno.
Obukadde 5 okulaba nti nno esobola okuzimbibwa n'eggwa okulabirira abantu baffe. Mulago ezitowereddwa era ekyo kyatuleeta ensambya. Bwe tumala nsambya tugenda kwegatterera ne Rotary twetoolole Uganda yaffe yonna mu bibuga ebikulu okulaba nti nno obulwadde buno tusobola obulwanyisa kuba bw'amaanyi bwetututeka abantu baffe.
Amidu Mutasika bino byonna yabituleetedde. Omubaka omukyala